Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Banywanye inshuti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Radio ijwi rya Amerika iravugira kuri FM 93 n'ibice bitatu Karongi na FM 104 n'ibice bitatu Kigali, aho ni mu Rwanda. Mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 muri aka kanya. Mudukurikira no kuri internet y3@ radio yacu vo@.com no ku zindi mbuga zacu zose, imbuga nkoranyambaga by'umwihariko Facebook na YouTube ni kuri VOA radio yacu, naho ni mujyeho murakurikira iki kiganiro cyanyu murisanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze murisanga. Ejo bundi kuwa mbere nk'uko bisanzwe buri mwaka kuva mu 2012 ku itariki ya 29 y'ukwezi kwa 9 ni umunsi mpuzamahanga ngarukamwaka wo kuzirikana indwara z'umutima n'ingamba zo kuzirandura ku isi. Abahanga muri izi ndwara bavuga ko arizo za mbere zihitana abantu benshi ku isi, zica abarenga miliyoni 20 buri mwaka. Abenshi muri bo nabo mu bihugu bikennye cyane cyane byo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, ni ukuvuga rero Afurika y'abirabura. Nyamara rero 80% by'izi ndwara zishobora gukumirwa nk'uko abahanga nyine babivuga. Mu Rwanda byifashe bite? Turabiganiraho na Professor Joseph Mucumbitsi, umushakashatsi wazobereye ku ndwara z'umutima, ni muganga wazo, yigisha ibyazo muri kaminuza kandi ni n'umuyobozi w'umuryango wita ku buzima bw'umutima Rwanda Heart Organization, n'umuyobozi w'urugaga rw'imiryango irwanya indwara zitandura mu Rwanda no muri Afurika y'Uburasirazuba. Namutumiye kubera ko muri iyi minsi nyine abahanga n'abandi bose b'abanyapolitiki, imiryango yose ifasha abantu, bari mu biganiro, bari mbese bari gukwirakwiza amakuru yo ku ndwara z'umutima muri iyi minsi, bitegura uriya munsi mpuzamahanga wo kurwanya indwara z'umutima. Maze rero ntabatindiye mbazanira umushyitsi. Professor Mucumbitsi, muraho, murakomeye. Yewe, ntabwo kumva neza telefone, sinzi ukuntu byagenze. Sinzi, ntabwo ndumva uri kuvugira kure. Ye, umenye ari byo byaba byiza. Ye, kuko ntabwo rwose ndi kukumva pe. Ubu ngubu noneho yego, komeza.
Ubu ngubu uranyumva?
Eh, noneho ni biraruta mbere. Nuko nari maze nyine kuvuga umwirondoro wawe gatoya mu magambo makeya.
Uranyumva noneho?
Ye, ubu ngubu ni byiza kurusha mbere. Nuko.
Okay.
Ye, uru rugaga rw'imiryango irwanya indwara zitandura mu Rwanda iri mu bikorwa nyine, ntabwo ari rwo rwonyine mu bikorwa byo gukangurira abantu indwara z'umutima. Mwabitangiye ryari, byifashe bite?
Urabona urakoze cyane urugaga rwacu n'imiryango makumyabiri n'ibiri ikorera mu Rwanda, harimo Rwanda Heart Organization, harimo Organization y'u Rwanda ijyanye n'indwara z'imitima. Tukaba tufite ibikorwa kuva imyaka myinshi tuvugishije ukuri, ariko ubu ngubu tukaba kandi dufatanya n'imiryango mpuzamahanga, federasiyo mpuzamahanga y'imiryango ijyanye n'indwara z'imitima myinshi, World Heart Federation. Rero ni ibikorwa ngarukamwaka bikora iteka, cyane cyane muri iki cyumweru cyo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'indwara z'umutima mu Rwanda, nako minsi iba iteka ku 29 z'ukwezi kwa cyenda, ari byo tuzakora ku cyumweru.
Nuko noneho rero ukora ubushakashatsi ukavuga uti indwara z'umutima mu 2011 ku bushakashatsi wakoze, abantu hafi 70,000 bafite ibyo bibazo, ko ari benshi.
Ndabona ubushakashatsi ariko byerekeye indwara imwe y'umutima ifata abana n'abantu bakiri mu imyaka itararenga 35-54, umubano ushashaje kwako mu bana hagati y'imyaka 6-15 mu mashuri mu Rwanda, mu mashuri cyane cyane y'i Kigali y'amakice. Ariko muri rusange indwara z'umutima mu Rwanda, imibare dufite ni imibare ituruka mu bitaro, batubwira ko byibura 40% y'abantu bisuzumisha mu mavuriro ya leta baba bafite ikibazo cyerekeranye n'indwara z'umutima cyangwa ziriwe gutwara amaraso.
Nuko se profesa, ubwo nk'ubu ngubu ibyo ngibyo utubwiye, nk'ubu ngubu ngiye kwa muganga ari ikindi kinjyanye, bashobora kumpimba bakabona ko mfite ikibazo cy'umutima ntabikekaga?
Yego, kuko indwara nyinshi muri izo ndwara z'umutima turavuga ni gwicaruhoze, ni silent killer, igira ibimenyetso kenshi ari uko yarengeranye. Urugero nkunda gutanga ni umuvuduko mwinshi w'amaraso, hypertension cyangwa hypertension. Umuvuduko mwinshi w'amaraso akenshi nta kimenyetso na kimwe kigatereka bagupimye, rimwe na rimwe wumvunaniye cyangwa ukarwara umutwe, ariko bapimye bagasanga ibipimo birengeje ikigero, cyangwa se bakabibona ari uko byaguteye. Ikindi kibazo nk'ibyo bita stroke, kubera iyo pressure iri hejuru, imiti igaturika mu bwongo cyangwa se oxygen ntigereyo igatuma ugira iyo stroke, cyangwa se umutima ukagenda unanirwa, umutima unanirwa buhoro buhoro, ugatangira kubyimba amaguru, guhumeka nabi, wajya kureba bakaba ari byo babona ko byatewe n'uwo muvuduko w'amaraso cyangwa n'indi ndwara nkimwe nakubwiye ifata ikidirisha two mu mutima, byaratangiye ari mitoya ariko ukabikurana. Umubyeyi yatwita bwa mbere yajya kubyara byara akaba ari byo agira ibimenyetso. Rero indwara nyinshi zerekeye umutima ni ibicaruhoze, kereka iyo zageze kure ibyo bita heart attack. Imiti y'umutima iba ifungana kubera amaraso ya cholesterol, noneho yazafungana cyane igeze nko kwiza cyangwa gukora ikintu gisaba ingufu umutima ukore cyane, bigahagara bigafunga amaraso ntacemo, ukagira heart attack cyangwa critical cardiac. Twananiye kugisobanura mu Kinyarwanda.
Ubwo hari umuntu agereranije ni nk'umutima uba uhagaze se?
Ntuhagarara, ariko igice kinini cy'umutima kibura oxygen n'amaraso ahagije, kigapfayo bitinde cyane, none ugasigara ufite ubumuga bw'uko umutima ukagipompa amaraso bihagije ukaguma none ufite hatseriya cyangwa tugiza kardiac kubera ko imitwerere y'imiti ikora neza.
Radio Ijwi rya Amerika mu
kibuga guhita ari kwica bitewe na teritwari yabuze amaraso kwirana.
Nari ndimo uvuga ko iyi ngiyi ari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC, ni programu ya Murisanga. Ubu rero turaganira ku ndwara z'umutima, kubera ko isi n'u Rwanda by'umwihariko n'u Burundi birumvikana baritegura umunsi wo kurwanya indwara z'umutima. Uyu munsi ni kuwa mbere ku itariki ya 29, ni ku cyumweru nako kuri 29 ndabyi ni ku cyumweru, sinzi impamvu nihuse cyane. Maze rero banywanyi b'Ijwi rya Amerika, nagira ngo mbibutse ko umutumirwa ari Professeur Joseph Mucumbitsi, ni inzobere mu by'indwara z'imitima no kuzivura no kubyigisha, ikindi akaba ari umuyobozi w'urugaga rw'imiryango irwanya indwara zitandura mu Rwanda no muri Afurika y'Uburasirazuba, akaba n'umuyobozi w'umuryango wita ku buzima bw'umutima, mbese urwanya indwara z'umutima. Kuri telefone dufite Bikorimana Désiré. Bikorimana we,
karame
urahura komeye?
Ndaho ndakomeye rwose, nta kibazo.
Nuko ndumva ufite ibakwe.
Umbere Kigali mu Rwanda mu ntara y'Iburengerazuba.
Kigali se burya iri mu bura ngo ngo iki?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Wari uvuze ngo ni mu Burengerazuba?
Ndi Burengerazuba bw'u Rwanda.
Ukaba ni Kigali?
Urabyibeshyeho gatoya. Ariko ubwo ndi mu Burengerazuba bw'u Rwanda.
Mukahe karere?
Mu karere ka Rutsiro.
Nuko ufite igitekerezo cyangwa se ikibazo ushaka gusangira na Professeur Mucumbitsi?
Mutubarize
arakumva, mwibarize.
Ese ko iyi ndwara ibanda mu bihugu bikenye, ese aho yaterwa n'ubukene cyane cyane?
Hoya kereka indwara navuze ishobora kujyana n'ubukene yerekeye abana cyangwa abantu bakiri bato barwara indwara mu mutima kubera inkurikizi zagapfura cyangwa zimwe zaguye nabi. Ibyo bikunda kuboneka mu miryango y'abakene, abana bararana batajya kwivuza ngo babahe imiti yo mu mivuzo bagapfira imiryango ine n'umuravumba. Niyo nagora kujyana n'ubukene, ariko indwara z'umutima muri rusange ntabwo zijyana n'ubukene. Buri muntu ari abakire ari abakene bashobora kuzirwara bitewe n'imyifatire mu buzima busanzwe, bitewe n'ibyo barya, ibyo banywa, itabi, inzoga nyinshi bishobora kuba hose rero imiryango yose.
Bikorima uranyuzwe?
Ikindi nababaza,
yego,
ese umuntu igaragayeho ishobora kuvurwa igakira?
Maze rero uhindire aho ngaho kubera abandi nabo bategereje, ngushimire hanyuma dutange umurongo kugira ngo banshakire n'abandi bantu baba bategereje. Bikorima urakoze, reka ariko aragusubiza, ariko baraba bagukuye ku murongo, usubire ukurikire kuri radio.
Murakoze cyane rwose, kandi birengeje byo kudakunda cyane.
Urakoze rwose.
Urakoze.
Professeur Mucumbitsi, musubize rero.
Rwose nari ntangiye kuvuga yuko indwara inyinshi zishobora kuvurwa n'imiti, cyangwa se nko mu bana bavukanye ikosa mu mutima bigakenera kubagwa, cyangwa se iyo twatugirisha navuge twa umutima twononekaye cyane bakaba babaga bagasimbura izo ngingo. Ariko mu Rwanda inkuru nziza ni uko dufite inzobere mu bitaro bya Faisal ibaga umutima ari mu bakura b'umubano munsi kundi kumwaka ushize rero twarasubijwe kuko ubundi koherezaga bake cyane hanze cyangwa tugategereza abagira neza baza kubaga mu Rwanda rimwe mu mwaka cyangwa kabiri cyangwa gatatu ariko bidahagije kugira ngo bifashe ababikeneye bose.
Ubwo se n'ibitaro bimwe gusa by'umwami Faisal byitiriwe umwami Faisal byonyine gusa bifite ubushobozi bwo kubaga kugera ku mutima?
Yego, kubera yuko bisaba ndetse ibikoresho byo mu rwego rwo hejuru bisaba amakipe y'abaganga yize kubaga umutima yize kubafashe bamaze kubagwa mu bitaro by'inzu y'indembe na mamashini babashyiraho agomba kuba hari ibyo bahindutse n'ibintu bisaba ibikoresho bidashobora kuboneka mu bitaro ibyo aribyo byose kandi n'abashobora kubikora ntabwo dufite bahagije kugeza umunyarwanda umwe yize kubaga umutima w'abantu bakuru n'umwe gusa abandi bagiye kwiga ntibaragaruka nawe makipe ari ababasimbiriza ari ababa bitaho mu nzu y'indembe nabo baracyari bakeya ndetse nk'uko n'abaganga tuvuye indwara z'umutima ikiri bakeya.
Nyamara abarwayi ari benshi cyane kuko dufatiye nko kuri bariya 40% watubwiye abantu basanzwe bajya kwisuzumisha kwa muganga gutyo abaganga bakababwira bati uritonde ushobora kuba ufite ikibazo cy'umutima 40% ni benshi cyane. Ubwo none se ubwo ntabwo ihitana abantu benshi nyine indwara y'umutima indwara z'imitima ntizihitana abantu benshi cyane mu Rwanda?
Iracyica benshi kubera ko abantu batabimenya neza ngo bajye babitekereza nk'urugero natanga nicyo cy'uko ushobora kugira stroke amaraso akava mu bwonko cyangwa se igice kimwe cy'ubwonko kikabura oxygene ufite amasaha makeya cyane hagati y'atatu n'ane kugira ngo bagufashe iyo batabikoze urapfa iyo wavuye amaraso cyane cyangwa se ahabuze oxygene ari hanini bivuga rero ko nabyo kubaga umuntu wagize stroke ni ibintu bisaba sikaneri ntabwo iri mu maguru yose nibyo bitangiye gukwira ariko niwe n'ababibaga abenshi baba binjiye mu bitaro byigisha biri i Kigali cyane cyane CHK n'ibitaro bya gisirikare na Faisal byose bisaba ko bakohereza mu bitaro by'icyitegererezo byo hejuru bituma rero hari abaturuka kure cyangwa se bahita babitekerezaho banakoye n'iyo sikaneri ugasanga bapfuye mbere yo kuhagera cyangwa bakahagera bageze ku kaburimbo. Rero hanyuma n'abakeneye kubaga umutima cyangwa abana bavukana isoko mu mutima baracyari benshi kuko tutashoboye kubafasha imyaka yose yashize ntihagize navuga ko nkatwe tugura abana bafite indwara z'umutima turi batatu mu gihugu cyose hari n'abari kubyiga abanyeshuri dufite babiri ntabwo bihagije kuko twese turi Kigali ni ukuvuga rero ko ibitaro cyangwa ahandi Rusizi byabakeneye ubafasha kenshi bisaba ko abarwayi boherezwa i Kigali kandi uko tuvuga ko tugiye dutera iteka y'abana byibura 100 bategereje kubagwa ni ukuvuga rero ko umurongo uracyari muremure ariko turi mu bisubizo kuko ubu ngubu buri cyumweru gasigaye babaga abana byibura 100 cyangwa 200 twizera ko mu myaka 3 n'iri imbere n'abagiye kubyiga bacu bazaba baragarutse buhoro buhoro tukagenda dufasha abantu kurushaho.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho duhamagare Burundi Philbert. Burundi we Ura ura komeye.
Nda komeye.
Burundi ni ryo zina ryawe?
Yego ngiye zina ryanje.
Hmm. Nuko.
Ndumurundi tire.
Yego, uri mu cyegisagara?
Ndi mu ntara ya Muhinga muri komune Giteranyi.
Ah.
Ku mutumba wa Buhanga mu zone ya Tura.
Yee.
Yego.
Nuko gusha ku ngingo rero ufite ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ikibazo ni igitekerezo nashaka ndababaze.
Yebaza umutumirwa arakumva.
Ndego umuntu agwaye umutima. Kugira zerekane uko agwaye umutima ibipimo abageze kuri kangahe?
Sobanura neza ikibazo cyawe.
Bagiye kumupima hariho ibipimo bashika ko kudufatira rimwe kabiri bashika kuri kangahe kugira berekane ati ubu umuntu agwaye umutima.
Ugomba kuba wegereye radio kuko amajwi ari kutugarukira.
Radio na jimi zegusa dekanda izi nani?
Yee.
Kindi nacho.
Yego.
Nacho akanda wazeni zile imenyete yanga umuntu agwaye umutima.
Yee, mbere yuko agusubiza reka nawe tube tugukuye ku murongo kugira ngo dushake abandi bantu, noneho wongere ufungure radio yawe ukomeze wumve ikiganiro. N'igisubizo.
Sinagamare kumubaza.
Yewe hindiraho ngaho kubera ko abantu bategereje ari benshi. Yee, kugira ngo dusaranganye umwanya.
Nacyaka ndamubaza ibintu umuntu yokwirinda haba kujya cyangwa mu gukora siporo sinzi kugira twirinde indwara y'umutima.
Yee, nuko Burundi we.
Sawa murakoze.
Yee. Professor Mucumbitsi. N'utuntu tubiri bimenyetso by'indwara z'imitima no kuyirinda umuntu yakora iki?
Imenyetso kimusiga n'ibiteya niko twavuze cyane cyane ibigaragara niyo umutima watangiye kunanirwa nibyo navuze ko ushobora kubyimba amaguru byakajya ndetse ukabyimba inda ntibashe ukahagira wagerageza guterera bikanga akenshi nibyo bimenyetso bigaragaza ko umutima wananiwe. Ariko ibyiza ni uko bigaragara utaragera aho ngaho kuko kenshi bwo wageze kure. Ibyerekeye rero kwirinda ni ibintu byoroshye cyane. Mirongo inani ku ijana mu ndwara z'umutima n'imitimamaraso bishobora kwirindwa aho umuntu yipimishaga buri mwaka. Ndavuga nicyo cya mbere cyo kwirinda. Umuntu wenyine imyaka mirongo itatu n'itanu mirongo ine yaba umugore yaba umugabo akwiye rimwe mu mwaka kwipimisha bakareba wa muvuduko w'amaraso bakareba umutima uko utera bakashyiraho kiriya cyumvirizo bakumva yuko nta kibazo bakareba ko nta bimenyetso by'uko umutima unaniwe. Ni byiza ko bafata icyo gihe n'amaraso bakareba ya mavuta mabi ya koresterol navugaga mu maraso bakareba isukari kuko kenshi bijyana na diyabete y'abantu babaye bamenye bikabije ariko bakanakubaza noneho bakanakugisha ibyo ukwiye kwirinda ari byo itabi ni ukurireka burundu twibutsa yuko iyo uri kunyweraho abandi bari nabo uri kubatera ibibazo kuko bashobora kurwaniramo ku barwaye indwara z'imitima kandi batarituye ari we warinyoye. Itabi ni ukurireka burundu rero cyane cyane kunyweraho abandi bari. Ikindi dukwiye kugabanya cyangwa kureka burundu niba bishoboka ni inzoga.
ngeza zikabije nazo bishobora kongerera ibyago byo kurwara indwara z'umutima. None imirire rero ijyanye n'ubuzima bwiza bw'umutima n'irimo imboga n'imbuto by'ibirushire cyane mu munsi, n'irimo amavuta makeya aturuka ku bihingwa, kandi ikaba iri mu ndyo mukeya ishoboka, bavuga amagarama 5-6 ku munsi, ni nka kariya kari ku gapira isukari yo gushyira mu cyayi, nirinda neza ko akenshi abantu bawurenza, kandi nawo wongera ibyago byo kurwara indwara z'umuvuduko mwinshi w'amaraso bishobora kuvamo noneho no kurindwa k'umutima, kwihuta kw'uwo muvuduko mwinshi w'amaraso nonona impyiko iyo bikabije bimaze igihe kiti yagiye kwishobora nyine konona n'ubwonko bwagize icyo bita stroke. Rero ikindi wakwirinda kugira ngo wirinde indwara z'umutima, ikindi ugomba gukora ni imyitozo ngororamubiri. Abakora akazi k'ingufu ka buri munsi nta kibazo bafite aho ngaho, ariko abakora mu biro, abivuga bicaye, haba mu modoka, mu biro, haba mu rugo, batanyeganyega, badakora imyitozo ngororamubiri byongera ibyago byo kurwara indwara z'umutima. Bavuga ko umuntu akwiye gukora byibura 30 minutes ya siporo yoroheje n'ibyo imyitozo ngororamubiri ku munsi, byibura ukageza ku minota 50 cyangwa 300 mu cyumweru, kandi kuyikorera rimwe muri wikendi gusa indi minsi ntacyo ukora nabyo ntabwo biba bigufashisha. Navuga ko iby'ingenzi ari ibyo ngibyo, kandi umuntu iyo abikurikije inani kwiga n'izo ndwara ushobora kuzirinda.
Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, turaganira na Professeur Joseph Mucumbitsi, inzobere mu by'indwara z'imitima, azi no kubaga imitima nyine ariko yo byo kuyivura. Indwara z'imitima rero ni ukubera ko ejo bundi ku cyumweru ari umunsi ngarukamwaka wo kuzirikana no kwirinda no kurwanya indwara z'umutima ku isi hose, twibukiranye yuko ziri mu bica abantu benshi cyane, nizo ziri ku isonga. Abahanga nyine bavuga yuko zishobora kuba zihitana abantu barenga 20 million buri mwaka ku isi. Kuri telefone dufite Kwizera Ahmad. Kwizera we, urakomeye? Yego yego, nuko
ndabakurikira mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rwindi mu Murenge wa Muyoga.
Yego,
nagira ngo mbaze porofeseri, indwara z'umutima ni nyinshi, urebye indwara z'umutima zirimo amoko atandukanye. Ikibazo nagira ngo mubaze, ese ni indwara y'umutima uyirebye nko mu kigero cy'imyaka se biganje mu bakuze, ese mu batoya bo ntabwo yaba zirimo, nko mu bana, mu bantu bakiri bato nko kuva ku myaka 25 ihagaze ku kintu kigero. Ese tuje dusanga y'imiti ya ziriya ndwara ihenze cyane, ese n'icyo leta ikora mu kugira ngo za ndwara z'imitima, ese leta ni uruhe ruhare, ni ubuhe buryo ibafasha icyo nicyo kibazo nagira ngo mbaze.
Ye, urakoze Kwizera we.
Yego. Ariko mfashe kinabyinshi byose neza.
Icyambere nanjye numvise ni indwara z'umutima ziganza mu kihe gice cy'abantu, ese n'abatoya benshi barazirwara? Yavuze nko guhera ku myaka 25 gusubiza hasi, abakiri batoya nabo bari mu bice birwara indwara, bagira indwara z'umutima. Ikindi avuga ibiciro bihanitse, ni ko avuga mu rwego rwo kwivuza, ati leta ikora iki mu magambo make?
Yewe, mu Rwanda cyangwa mu Burundi?
Niwo mu Rwanda, ari mu ntara y'Amajyaruguru.
Yego.
muri rusange rero navuga ko indwara z'imitima zirimo ibyiciro bibiri. Ikiciro cya mbere ni indwara abana bavukana, abana byibura batandatu abana igihumbi bavuka ari bazima baba bafite ikibazo gishobora kuvamo uburwayi bw'umutima, ariko ntabwo biba bikomeye kuri bose. Ibyo rero kubimenya ni gusuzuma abana bakivuka, ndetse ugapima na oxygene bakivuka, hanyuma byagaragara yuko adakura neza, ahora arwaye inkorora, abira icyuya cyane, icyo gihe ushobora kumwohereza mu nzobere zivura abana indwara z'umutima mu bana, bakaba bareba ikibazo afite. Iyo ari ikosa rikomeye bikaba bishobora gusaba kubagwa. Hejuru rero y'imyaka 15-16 twavuga icyiciro cy'indwara ziri mu bana bato nazo ariko zo zitavukanwa, bizanasobanuye zituruka kuri infection, ibyo bitangiye byagapfura. Ibyo bishobora kuboneka nabyo hagati y'imyaka 6 byibura na 30, kuko ushobora kubirwara bigamata imyaka myinshi kugira ngo bigaragare cyane. Nyuma yaho rero izindi ndwara z'umutima ari umuvuduko mwinshi w'amaraso, ariyo stroke nasobanuye, ari za mutima nasobanuye, heart failure, nari za ndwara zizaba zitana yafungiye imitsi igana imitsi n'umutima bwawo, coronary artery disease. Ibyo byose bijyana n'imyitwarire yacu, nibyo ushobora kwirinda. Igize ya ndyo nziza, ukirinda itabi, ukirinda inzoga, ugakora imyitozo ngororamubiri. Ibyo rero biba muri rusange hejuru y'imyaka 35. Niyo mpamvu kimwe n'izindi ndwara zitandura aribyo diyabete na kanseri n'ibindi bavuga ko, niyo mpamvu mu Rwanda bemeye ko guhera ku myaka 35 ushobora kwipimisha ubwishingizi bwo kwivuza ubwo aribwo bwose, yaba mituweli yaba n'izindi, utarwaye wagiye kwipimisha ngo barebe uhagaze ibyo bigaceka. Rero hejuru y'imyaka 30-40 niyo mpamvu navuze ngo buri gihe navuga kwipimisha buri mwaka kugira ngo arebe uko ahagaze. Kuri barike nasubiza ku byerekeye ikiguzi, nibyo koko kuvura indwara z'umutima ibikeneye imiti n'umuvuduko mwinshi w'amaraso ntabwo bihenze cyane. Ibyo asiranse mituweli ubwishingizi byose burakiye, ariko iyo bisabye kubagwa biracyari hejuru cyane. Kuko bisaba gufungura igituza akenshi, bagafungura umuti mu bwawo, amaraso akayobya mu mashini isimbura ibihaha n'umutima byibura nk'isaha, icyo gihe niho bihenda. Ibyoroheje ni ibihumbi 5 by'amadolari, ubwo ni kuvuga miliyoni zimaze kugera kuri 6 byibura, turebye uko idolari rivunja. Noneho ahenshi bikaba bisaba amadolari 10,000, ni ukuvuga miliyoni 10 zirenga. Rero biracyahenze kugeza ubu ababagwa leta irakora uko ishoboye kugira ngo igire icyo cyuho, ariko amafaranga ni menshi. Leta rero irimo gufata ingamba z'uburyo abantu bazashobora kuvurwa, ariko ikintu by'umutima byonyine bigenda tuvugishije ukuri. Indwara zitandura zose iyo bigeze muri buryo gusimbura impyiko, iyo bigeze mu bya kanseri bigomba iriya mizuri gukoresha za reyo radioterapi, byose birahenda. Niyo mpamvu leta iri gukora uko ishoboye kugira ngo ibone uburyo yafasha abaturage. Niyo mpamvu iri kuzana izo serivisi mu gihugu, kuko ubundi iyo abantu bagomba kujya hanze mu bihugu n'ahandi kwivuza nk'uko kubaka umutima cyangwa gusimbura impyiko, byatwaraga nanone amafaranga menshi leta itanze, kandi udashoboye kubikoresha hano ngo bihore bikora. Rero ni gahunda nziza dushimira Leta ko yafashe ingamba yo kuzana izo santere zirahari mu gihugu zifasha ari aba kanseri ari abasimbuza impyiko ariko n'ababaga umutima ari abana cyangwa abantu bakuru.
Radiyo Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda muri Isanga turaganira ku bibazo by'indwara z'umutima. Kuri telefone dufite Hakizimana. Hakizimana, urahura komeye.
Ndakomeye cyane. Ndi Nyanza mu murenge wa Busoro nitwa Ishoni.
Yee, nuko ufite ikibazo cyangwa igitekerezo umutumirwa Profesor Mucumbitsi?
Yego, birahanze. Noneho jewe
ariko rero ubwira abo bantu bakuri iruhande baba bacecetse, kubera ko ndumva uri mu bantu benshi. Yego, ariko uri mu bantu benshi bakakuvangira.
Narinegere ikigo cy'amashuri ahantu, reka mbave iruhande.
Urigisha se?
Kwa ni abana njya gutora ku ishuri, nibo rero bari gusohoka. Ariko ndumva noneho mutari kubumva.
Yego, noneho ntabwo turi kubumva, nibyo?
Yego Thomas, nandi kuvuga ati indwara y'umutima numvishe ari indwara mbi cyane, kuko uyifata utarembye cyane. Nk'urugero, ukumva ngo umuntu ngo yagiye koga ajya muri dushe, ukumva umuntu aguye igihumbura ari kuri stage. Ahubwo noneho kenshi numvishije ngo abantu bakunda kurya inyama cyane n'abantu bakunda kurya amavuta cyane, ngo indwara y'umutima ngo irabibasira. Umutumirwa atubwire byose, nanjye nsobanukirwe indwara y'umutima kuko ntamenye.
Yego, ariko nimba wakurikiye ikiganiro yabivuzeho bihagije, ahubwo uzanye ikindi kintu gishyashya cyerekeranye n'ibiribwa. Yego, ibyo amavuta byo yari yabivuze, ahubwo inyama ni igishyashya uzanyemo. Yee, reka agusubize rero, ariko turaba tugukuye ku murongo kugira ngo dushake n'abandi bantu ukurikire kuri radiyo. Karame,
reka nkubaze akantu gato. Mbasha, iyo umuntu ashatse gusura icyicaro cya Radiyo rya Amerika i Kigali, yanyura kuri bande? Ko kubona abanyamakuru banyu bitoroshye, tubamirira ndetse ufate nimero, nimba byashoboka gusura icyicaro cyanyu i Kigali, nkareba umunyamakuru abanyamakuru banyu ndabishaka cyane.
Reka tuze kubivuganaho nyuma. Nimero zawe barazifite abamfasha. Ariko rero ngushubije gatoya, twihuta cyane tutabangamiye n'abandi bantu bakurikira Ijwi rya Amerika. Nta biro, nta cyicaro dufite i Kigali, turaza kubigarukaho twitonze. Radiyo Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Yee, reka rero tube tugukuye ku murongo. Profesor Mucumbitsi, inyama nazo bajya bazivuga, inyama cyane cyane izitukura, koko inyama zishobora gutera, nazo zishobora kugira uruhare mu kurwara umutima?
Yewe, nasubiza ngo ya. Ndabizi ko hari aho abashirimu babisoma ari kuyiguya, ari iki usanga ababyeyi ndetse batarya inyama zishobora kubakazima n'abana kandi bazikeneye. Niyo navuga ngo inyama zitukura ntizitera indwara zipfa. Inyama zitukura iriye mu rugero navuga amagarama ijana gatatu mu cyumweru yenda ubishoboye, ntabwo ari zo zitera indwara. Ahubwo akenshi ni uko zijyana n'amavuta, gukaranga, kotsa n'ibindi nk'ibyo. N'ibyo bijyana nkeka ko ari byo ahubwo bitera ibibazo nyuma abantu bakumva ko ari inyama zitukura. Ariko inyama zitukura ubwazo ntabwo ari mbi, biterwa n'uburyo urya nyinshi cyangwa se n'ibijyana nazo. Niko nasubiza.
Ubwo nko kuziteka, ibyiza se ni ukuziteka mu mazi gusa atari ukuzikaranga mu mavuta?
yenda nabyo byaba ari byiza kugira ngo kujya amafuta menshi. Ikibazo kikaba noneho rero ko iyo wazitetse mu mazi bine gutyo cyangwa bazokeze haza n'ibindi bitera ibyo bita acidic, ibyo bishobora gutuma urwara ibyo bita gute mu Kinyarwanda, sinamenye uko bibyita, inda imurika kubabaza cyane. Ariko ibyo byose bijyana n'uko ari nyinshi, ubundi ushoboye kuzirya rwose bitogosheje yenda nibyo byatera ibibazo bikeya, ariko noneho biterwa n'izihe nyama zifite ibirungo bingana bite. Niyo navuga ngo ushaka kuzirya bikunda ryinkeya kandi bitari buri munsi, kandi bitari mu mavuta menshi. Ibindi byerekeye imirire ndengamenuka cyane cyane imboga nyinshi, imbuto nyinshi, amavuta makeya, umunyu mukeya, ndumva muri rusange ari byo.
Radiyo Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Niko se Professor, mumaze iminsi muri mu bukangurambaga ku bibazo by'indwara z'imitima, muri ubwo bukangurambaga muri makeya mwakoze iki, murimo murakora iki kuko bigikomeza kugera ku cyumweru?
Navuga ko gukora ubukangurambaga, kudukoresha amaradiyo, televiziyo n'ibindi bigera ku bantu benshi nka social media, bazikoresha kugira ngo twigishe izo ndwara abantu bazimenye, bityo bamenye kuzirinda n'uburyo bazirinda. Hanyuma tukaba muri iki cyumweru cyose hamwe na RBC, Minisiteri y'Ubuzima na Rwanda Food Alliance n'abandi bafatanyabikorwa dukoranye nka Team Heart na Rwanda Diabetes Association, ndetse abantu dukora ku ndwara zitandura, tukaba twabifatanyije kugira ngo twizihize uyu munsi, dutegure iki gikorwa. Harimo rero abantu twohereje kujya gupima muri district ya Ngoma, niho twatoranyije kugira ngo dukore iki gikorwa. Ibindi cyumweru cyose bari gupima abantu, bareba umuvuduko w'amaraso, bareba uburebure n'ibiro ngo barebe bafite ubunini bukabije, banareba isukari mu maraso n'ibindi, kugira ngo kandi iyo babapima baba banabigisha nyine nk'uko ubundi kubikora. Turizera ko tuzashobora kugera ku bantu benshi muri icyumweru, ku wa gatandatu ndetse muri Ngoma hazakora umuganda rusange turebe uburyo twapima abantu tunabigishe nanone kuri izi ndwara z'umutima n'indwara zitandura muri rusange. Noneho ku cyumweru duhuriye kuri stade y'Ikibungo, ariho tuzakora nanone igikorwa cyo gushishima ababishaka nyuma yo gukora Car Free Day, nyuma ya siporo rusange abantu bahuriramo ku cyumweru, imihanda bakuyemo imodoka n'amapikipiki n'ibindi bigenda, abantu bakisanzura bagakora siporo, barangiza mu masaha yine bagashobora kwipimisha, tugatanga n'inyigisho zitandukanye ku bazaba babyitabiriye. Rero gikorwa cyane cyane n'Ingoma, ariko no mu bindi bice by'igihugu aho dufite abayoboke n'abantu dukorana nabo, hari ibindi bikorwa bigenda bihabera nko muri Huye dufite n'asosiyasiyo zacu zirimo abanyeshuri biga ubuvuzi cyangwa farumasi, nabo dufatanye cyane mu bukangurambaga no gupima abantu. Tuzabonana ndetse ndumva ari ku wa mbere n'inama izakoreshwa n'inama nkuru y'abagore mu Rwanda, naho tukazabona abagore baturutse mu mpande zose z'u Rwanda aho bazahurira, nabo tukazabaganiriza tukanabapima ku babishaka kugira ngo bamenye uko bahagaze. Kubera yuko abagore n'imitima y'urugo
ya mirire niwo bateka niwo bahaha niwo bategura uburyo umuryango wose urya neza kwigishirwa bakabisobanukirwa bihagije nabyo tubizera ko bizafasha kugira ngo n'abana n'abato bari kubyiruka bazirikane ubumenyi buhagije n'imirire myiza ime bakura neza banirinda indwara z'umutima hanyuma ubwo kuri social media ibyo ni kuri murandasi navuga yuko naho kohereza za mesaje uko tubishoboye kugira ngo bigere ku bantu benshi maradiyo twanyuze kuri televiziyo y'u Rwanda twanyuze kuri radiyo zimwe tuzakomeza ibyo bikorwa muri iyi minsi isigaye
none se mubona abantu ba ariko reka ndekanze kukibaza nyuma maze guha ijambo Nyandwi Desire kubera ko mu Burundi dukunda kugira ibibazo bya telefone reka tumufatirane hanyuma ndaza kubaza nyuma duhamagare Nyandwi rero Nyandwi we Nyandwi Nyandwi Désiré Désiré dore bya bindi navugaga by'i Burundi ndamwumva telefone yifunguye ariko ntabwo turi kumvikana nuko noneho rero nkwibareza professeur iyo mupima abantu gutyo icyambere mubona bashishikaye icyakabiri ntabwo bamubona bafite nk'ikintu cyo gutinya ngo basanga ndwaye hari nabigenza gute
navuga ko icyo kibazo ahubwo cyarashize niba cyaranabayeho ahubwo usanga abantu aho tugeze tuje gupima usanga abantu babijyana ahubwo babirwanira babyifuza kubera yuko mu mavuriro y'ibanze abenshi hari bataramenya ko naho bihari uko ubu ngubu ikintu RBC yakoze gikomeye ni uko abajyanama b'ubuzima barigishijwe barahugurwa ndetse ahenshi babaha n'ibikoresho bikenewe kugira ngo bapime wa muvuduko w'amaraso bapime bya binini bikabije bapime ndetse n'ubwo bitaboneka hose ya sukari mu maraso ku buryo bahita bashobora kohereza abakeneye gusuzumwa kurushaho aho mu bigo nderabuzima no mu bitaro bya gisirikare niyo mpamvu kandi ibyo byahaye ingufu kubera imikoranire na minaro ku buryo ubu ngubu byashyizwe mu mihigo y'amadisitirikiti y'inzego zose ku buryo ibyo byo kwipimisha twavuga ko byemerewe ndetse ubwishingizi bukakwishyurira abantu twabonye ko abantu batabimenye ko bihari cyangwa batabyitabiriye uburyo ubu ngubu kubibegereza bishoboka kubera ko bizatuma iyo mihigo tuyigeraho yuko ndumva muri gahunda umuhigo ari uko abantu byibura miliyoni imwe mu gihugu bazapimwa mu myaka ari cyangwa itanu ku buryo bamenye ko bahagaze kandi natwe tukagira ayo makuru kuko duhita tubishyira kuri murandasi bikazatuma dushobora kujya tugira imibare igaragaza uburemere bw'indwara z'umutima n'izindi ndwara zitandura mu gihugu rero abantu barabishaka kandi barabyitabira iyo twagiye mu giturage nk'aho muri gisiga byose baba babishaka ahubwo tuhava tutabarangije rero niyo mpamvu ukomeza n'ubufatanye na minaro kumva bizafasha cyane
radiyo Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni ikiganiro muri Isanga turaganira ku bibazo by'indwara z'umutima umutumirwa ni Professor Joseph Mucumbitsi ni umuyobozi w'urugaga rw'imiryango irwanya indwara zitandura mu Rwanda no muri Afurika y'Uburasirazuba, akaba n'umuyobozi w'umuryango urwanya indwara z'umutima mu Rwanda, Rwanda Heart Organization. Mucumbitsi n'umuhanga mu by'indwara z'imitima, n'umuhanga mu kubaga umutima iyo warwaye, nari nabivuze mu gifaransa chirurgien. Maze rero professeur ubunyihanganiye gatoya, bambwiye yuko
yego navugaga yuko jewe ntabaga abaga n'abandi genda zimura gusa ntanakangwe imbaga
nuko ubunyihanganiye rero butwihanganiye gatoya, maze tubanze ducisheho aka gatangazo kuri radio. Ntugende, ugume ku murongo.
Igira hirya ariko mata niki wiyegera ariko abanyabugongere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwe bugo
yego rata urumunya rusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko birasi muhumuruka mana
Shofe, wenda unashaka kuri uwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Niye kwetu ni bugo.
Yakaga.
Ndiye bugo.
Wiki. Nuko uvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibesha ku wundi. Yapa pa 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 pa. Shofe, twigende. Komba taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Komba taxi muyitegurirwa kandi mukayigizwaho na
La Benevolencia Rwanda.
Ijwi rya Amerika, Komba taxi ni ikiganiro mukurikira mu makuru ya saa 10 hagati no hagati, tuvuge nka saa 10 na 20 buri wa gatandatu. Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Niko se professeur Mucumbitsi, ubu ngubu turabizi ko hari abantu batari bakeye barwaye indwara za sida, tuvuge bene izo ndwara iyo umuntu arwaye umutima arwaye niyo ndwara ntibimuhuhura nubwo yabafata imiti
ahubwo ntabwo ari nuko bimeze. Iyo urwaye indwara y'umutima ariko ufata imiti ya sida ubundi uba umeze nk'undi murwayi udafite ikibazo cya sida, kuko iyo wafashe imiti neza akakoko gatera sida kaba kagabanutse cyane mu maraso, ufite ubuzima busanzwe. Ahubwo ikibazo ni uko iyo miti yica ako gakoko byagaragaye ko ahubwo igutera indwara y'umutima, cyane cyane ziriya zituma ari amavuta mabi agenda gufunga imiti izamura umutima ubwawo, cholesterol byiyongera, ndetse bikaba byatuma ushobora no gusubiramo byongera ibyago byo kugira diyabete harimo n'umuvuduko mwinshi w'amaraso. Icyo gihe rero niho haba hari ikibazo, kuko ufite nyine ugomba kukomeza kuri iyo miti cyangwa kuvuga gatera sida ariko bakanakuvura indwara z'umutima. Niyo mpamvu ubungubu muri minisiteri ndetse no mu rwego rw'isi byagaragaye yuko ubuvuzi bw'ukurikirana abarwayi babana n'agakoko gatera sida bigomba kujyana no kubasuzuma no kubakurikiranira hafi ku byerekeye indwara zitandura harimo n'iz'umutima. Niyo mpamvu ubungubu ari Global Foundation for Thyroid ya minisiteri ubukire guteza imbere gahunda yo kujya gusuzuma ibyerekeye indwara zitandura no mu bafite agakoko abana n'agakoko gatera iriya miti, kuko ishobora kongera ibyago byo kurwara izo ndwara. Niyo mpamvu ifite ikibazo ariko wengi mshiga wangu nikileza na haifia zila kikia.
None rero twanzura iki kiganiro hari ubutumwa ufitiye abanyarwanda abarundi bumva radio ijwi rya Amerika n'ahandi hose mu bindi bihugu bumva ijwi rya Amerika muri akakanya
murakoze cyane kuba mwahaye umwanya kandi rwose kuzakomeza tugafatanya kwihimisha
Professor Joseph Mucumbitsi ni umuyobozi w'umuryango wo kurwanya indwara z'umutima mu Rwanda, Rwanda Heart Organization, na perezida w'urugaga rw'imiryango irwanya indwara zitandura mu Rwanda no muri Afurika y'Uburasirazuba. Professor Mucumbitsi, ndagushimiye cyane rwose.
Ngero gushimiye kandi ngira ngora mwiza kandi n'umuca mu gace ka Ngoma ntibyatinye ku
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, mbashimire cyane mu rwego rw'ubuvuzi bw'indwara iby'indwara. Itangazo rya Minisiteri y'Ubuzima yo mu Rwanda tumaze kubona ryakwirakwiye, ntabwo ari twebwe twenyine. Ni ukuvuga ngo mu bitaro bitandukanye byo mu Rwanda habonetse abarwayi bake bafite ibimenyetso by'indwara ya virusi ya Marburg. Baracyakora iperereza. Iyi ndwara ikwirakwira kubera gukora ku maraso, nako gukora ku maraso n'amatembabuzi y'abantu bayirwaye. Ntabwo ikwirakwira kubera umwuka. Hari amakuru avuga ko hari abantu ishobora kuba yahitanye, ariko ibyo ngibyo ntabwo inzego zibishinzwe zirabihamye. Maze rero ndabashimiye mwese uko mungana, murakarama.